Ugculisekile ngenani olukhokhela i-medical aid yakho? Joina uSamumed Medical Aid, uthole imithi yakho ngesikhathi oyidinga ngaso. Sekuhlangene nezifo ezingalapheki, imithi oyithenga ngencwadi kadokotela nale ingayidingi. Inani elingeke lilimaze ibhajethi yakho. Joina uSamumed, uhlale ngaphakathi kwebhajethi. SMS-a igama lakho nenombolo ku-47892, thina sizokushayela u-50 cent SMS elilodwa. Kunemigomo nembandela. Noma vakashele kuwebsayithi yethu ku-www.samumed.org. Samumed, real heritage, real people, real healthcare.